Sekho emhlabeni ubani oyobanakekela ubani oyobavikela ngibabuka weleli ngithandaze ebusuku ngibafihle ngothando ngibaqinise ebusuku ngiyazi impilo ayimi indaweni eyodwa namuhla ngikhona sasa kungabangena indlela ngibafundisa uthando ngibafundisa ubuntu ngibafundisa ukubekezela baphile ngobuqotho kodwa inhliziyo yami ihlala ibuza uma ngasekho ubani ozobavusa
ubani
ozobamisa nasabo
ubani
ozosulisa inyembezi zabo ubani ozobatshela bathi ngesabi Vigelu masengi ngase kona
Umasengi ngase Kubani
Kubani ozoba nakekela
Kubani
Kubani ozoba tanda
Jengami
Kubani ozoba vigela
Jengami Kubani Kubani
Nyatela mbeli ngangi
Kubani Kubani
Bapate ngotando veli ngangi Bakumbuzi kutuma Ngesabi ubani ozobavikela uma sengingasekho nami
uma sengingasekho ubani
ubani ozobanakekela
ubani
ubani ozobathanda
njengami
ubani ozobavikela
njengami ubani ubani
yathela mveli nkani
ubani
ubani baphathe ngothando mveli nkani bakhumbuza ukuthi mama webathanda bakhumbuza ukuthi mama webathanda uNkulunkulu uma ngingasekho ungabashibodwa ungabashibodwa uma bezizwa bebuthaka banika amandla uma belahlekelwa ithemba banika ukhanya ngishiye uthando enhliziyweni yabo ngishiye izwi lami emoyeni wabo bathi umama wayesithanda kakhulu bathi umama wayesithandazela kakhulu Ignatius GD on the beat.